SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
كلا بوناكسن دمانتي مملك سوانيغا دغي سنه سان واتلادو بشا فبراير اي تاي 13 سنه 2024 magacayguna waa xasan jaamac wararkana maanta waxaa ugu waaweyn gobolka victoria oo gebi ahaanba laga mamnuucay in dab banaanka lagu shido iyadoo mawjado kulayla gobolka ay ka dhacayaan qaramada midoobayna waxa ay cambaaraysay dhimashada ugu yaraan 67 falastiiniyiina oo ku dhintay howlgal israa'iiliyiintu ay ku soo badbaadinayeen dad afduub loo haystay kulayl aad u daran ayaa ku dhuftay gobolka victoria maanta oo talaado ahayd iyadoo gobolku wajahayo xaalad dabeed oo masiibo ah tii ugu horreysay wixii ka dambeeyey xagaagii loo bixiyey xagaagii madoobaa 2019 iyo 2020 tasmania south australia iyo west australia ayaa iyaguna digtoonaan ugu jira xaalad dab oo khatar badan iyadoo mawjadaha kulaylka ay sidoo kale goboladaasi ku dhufteen dowladda federaalka ayaa ku tala jirta inay abuurto 3,000 oo shaqooyina oo laga abuuro dhulka fogfog ee ay degan yihiin dadka indigeneska 3 sano ee soo socota tan ayaa lagu doonayaa in lagu gaaro yoolalka xiritaanka farqiga u dhexeeya nolosha dadka australianka ee kale iyo dadka indigeneska lacag gaaraysa $707 million ayaa lagu bixinayaa barnaamijkan shaqooyinka loogu abuurayo hay-ado kala duwan oo ay bulshada indigeneska laftigoodu go'aansan doonaan sida hay-adaha dalxiiska beeraha dukaanleyda tafaariiqda iyo weliba adeegyada bulshada nidaamkan ayaa looga dan leeyahay in lagu gaaro yool lagu doonayo in lagu kordhiyo dadka shaqeeya ee ka soo jeeda bulshada dalkan loogu yimid dacwadoogaha guud ee dowladda federaalka ayaa ku adkaysanaya inuu sii wadayo in dacwooda argagixisa lagu soo oogo wiil 13 jira oo otistiga ama qaba xanuunka otismka wiilkan ayaa lagu beegsaday howlgallo booliisa oo qarsoodiya kadib markii waalidkiis ay caawimaad ka raadsadeen hay-adaha dowladda kadib markii la sheegay in wiilkan yar uu aad waqti ugu lumiyo arrimo ku saabsan kooxda Islamic State. Israa'iil ayaa soo badbaadisay 2 Israa'iiliyiin Argentiniina oo ay Xamaas ku haysatay magaalada Rafa. Howlgalka soo badbaadinta ayaa se waxaa ku dhintay 74 Falastiiniina. Arrintan ayaa ka dhacday koonfurta Gaza City halkaas oo 1.4 million oo qof oo rayida ay gabaad kaga doonteen duqeymihii bilaha ka socday Gaza. Howlgalkan ay fuliyeen militariga Israa'iil Shinbet oo ah hay-adda sirdoonka dalkaasi iyo cutubyo boolis oo si gaara u tababaran ayaa soo badbaadiyey Fernando Simon Merman oo 60 jira iyo Louis Hare oo isaguna 70 jira. Labada nin ayaa ka mid ahaa 250 qof oo 7 Oktoobar lagu qabsaday dagaalkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil kaasoo bilaabay dagaalka Gaza ee Israa'iil. Isla wararkaasi qaramada midoobay ayaa soo dhaweysay labadaas nin ee la soo badbaadiyey ee la haystay waxayse cambaareeyeen dhimashada ugu yaraan 67 Falastiiniina oo howlgalkaasi ku dhintay. Saadaasha hawada magaalada Melbourne waa inta badan daruur iyo 19 barito. Sydneyna waa dabaylo ayaa la filayaa 28 ayay gaaraysaa halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 65 senti oo lacagta Mareykanka ah.